yande joni to min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kono jam woni e moɗo habaruji men hannde en kalan do filla murtere wi'ande waɗe to hunde fof soñale gure tilabeeri waɗi ɗum ñalawma o nonni commune ji gonɗi nder région mo maradi kamɓe ɗo ɓe keɓi nokku to ɓe mbawi joddade ɓe kalda ɓe pamra e dow kullantereje golle mabɓe hannde yewtere men pinnano dara filla dewlingol sukaɓe ɓe potayi nder département mo saayi eɗum latide konna saɗarma yaade e jande lekkol min suman amadou jangganta habaruji ɗi enna ni goo fo en puɗɗira ni hono galle neɗɗo latiɗo kawjiɗo filla ko darto jawdi fedde hono ummatore darore filla alsilam makko leydi leleɗi duniyaru wiyetede waami ɗon wonno ɗo fande galle makko ɗe wonno ko nangi yiite subaka o ko yiite nge nangi ɗu konna bonanda waɗi sanne saabu suka makko ɗiɗon fu maayi hen goto no wodi lebbi jeego goto no wodi duuɓi tati hono ina sukaɓe ɗu konna ni yiite nge endan hono memi ɗum ɗu konna fu wi'ama hono gaz ko huɓɓete e ley galleɗi kañum won ko waddi ngulu ngu endan nani ko fawarde domo galle ɗen endan ni haali wakkati mo Habibou Garba landi ɗum.
Mi tawa kana dammugal miɗo gardu gam wuro chef comptable ɗum waɗi caka yewtere min tawa sai mi nani cima yeeli no gaɗa komi ummo nokkure nden ƴewatako gaz nangi hiite laati dalila guluku hiite ge ummoraka sembe sanne debbo on ko wurti anda fuder ko woni hakkillo makko ummake sanne ba koltal wala he makko nden min nangimo min jaari nder ɓaade go min ɓornimo sukaɓe makko ɗiɗo tawa nder gulugu ɓe keɓai wurtade joni ni umo loktorore paali gaz putti gam waɗi ba futtande gom
nonni wontiriyer no mbirno mi on ni to enɗa nder gallure tilabeeri ɗo ɗo konɗa har filla ko darto murtere nde yimɓe laati ɓe jingonoɓe ɓiɓɓe leydi nodduno gam batte waɗa ba ko tawada du ɓe mbi ɓe accitino ɗum ko hannde nde tilabeeri ka accitayi saabu bandimi gonɗo to enɗan wi'i min ɓe ñallidi e murtere nde hunde fo soñalle wuro ngo enɗan nden non wonno ko kanko on o yehi o landomita Alzuma Imero laati kawon secrétaire général ɗiɗaɓo mo fawar joni fedde hawjinde filla hono jingonoɓe suudu baba to enɗan tilabeeri nani ko haalni mo kanko Harouna Soumay bandimi.
La ville morte a marché.
Ñalawma ittanaɗo to hunde fu soño on tokkitama nde ni on piilake le gallure nde wala fu ko sonnete café buru e tewu fu sonnatake ankani nimɓe wuuro ɓen tokkitake ɗum wadde e wadde ɗum du famin kolla gomnanti on komin jamra e laabi goɗɗi tawaɗi nder laawol laamu kawjingol kawrol arsukko du ɓujunaɗiɗi e sappo e jeetati ɗo min tokkititte e wiide komin jardortako e mun fa gomnanti itta ɗum layi miɗen miila du ko nimɓe no tawa ley ley di démocratie marude leydi ganna fude ɓiɓɓe leydi nden e ɓiɓɓe leydi ɓen ƴamata laawol laamu kawro aljukko leydi ngol itte mbiɗen eela gomnanti noddami faamin narra dow majjungo gam leydi Niger yimɓe fuu jeyi ɗum to woɓɓe miilu ko kamɓe no ngo mbawi wadde goɗɗum nokku ɓiɓɓe leydi Niger duro ngon no yahan yeeso
et la lutte continue.
Kalowo do inde hono fedde leydi duniya wiyeten Nations Unies kañum du konɗa ni no wonni waddi waddude jahangal e leydi men Niger ɗo enna sappo e jeenayi yaade no ga enayi lewru mars no gon e nder muɗum ndu enɗan e nder laawol goto ngolliso waddi jahangal enɗan o yahan e nder nokkuje kewɗe ɗo woni difa e tilabeeri gam batte o fama no kulɗe wonno yara neɗɗo kalo do inde hawru leydi duniyaru mbiyeteɗo madame Cecilia Jimenez Damari o waddan jahangal e leydi Niger sappo e jeenayi warde nogay e nayi lewru mars duminaɗe sappo e jeetati ɗum ɗo gam batte warde ƴewde no wonno hakkeji ɓiɓɓe adama ɓe gordi e leydi ndi madame Cecilia ni o holli wiide ke illunni ko Boko Haram fuɗɗi wadde kippitanɗe hen hitan duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi nder région mo difa ko wattu yimɓe ujunaji hemre e noga e jeenayi on ɓiɓɓe leydi Niger kay won ko eggi nokkuji mumen to joɗino gam batte foyde to yaha to jooɗowo ko wattu yimɓe ujunaji hemre e ujunaji jeetaton kay ndu feroye Nigéria gaari joɗi nder leydi Niger ndi enɗam ɗum du kondan ni hunno ko laati waddi hono saɗoromaji sanne e les région on enɗa nonni région ji keroyi e leydi Mali ɗiɗi kondan tawɗa saɗorom har fella ko darto kippitanɗe ko ɓiɓɓe bomɓe gonno gaɗa e ɗo laawol gootol ngol du konɗa o yahan o daara nokkuje laatiɗe to yimɓe hono dillowoyɓe na mbiya ferreɓe nokkuje mum en gaari joɗi nder région mo difa noonni fande o yiidan du konɗa e yimɓe laatiɓe kaaloɓe dow inde yimɓe dilloyɓe nokkuje mum en gaari joɗi nder région mo tilabeeri ko watto hono yimɓe on hembre e noga jiabe leydi Mali kanyi e wabbe du konan jiabe leydi Guinée e Côte d'Ivoire e Gambie Sénégal e Burkina Faso be don wonno ko fawarjo riwa leydi Algérie himbe Algérie hojibe waddibe du konan ni fa e kerol e Mali hono latin du konan demun ko wono sembe adanoma leydi Niger do won ko be gaddaten do kerol gol yerno fawarjo du konan ni fedde latin daro filla hono yoltude kulli himbe jollide haliri be bi himbe be enda jehi joboy yobanaina ceede gam batte hono loreji adabe waddabe gawol Mali don endam be gadi badide e lawol den wonno ko fa hannen hono nyaanyaare beedi sabu hobbe kasenda wari hippitibe do lawol do enna teti kadi ko be jogino fu nenno wonno ko be kebi jokka be jotti gaawo ko be jotti gaawdu ko na hono pelle jingonoje himbe wombe tampir kanyo woni ko yeyi ho joybe ho itaddere mabbe fu noni fa hande leydi Chad ton du konda ni narral naati hakkunde gomnati kanyo e pelle golloobe e leydi laati be tawa e murtere ilu lewru janvier 2018 non du gam batte kula tan wonno wadde do filla beedugol naadu konda buutugol joddiji mabbe e beedugol du konda kulle godde ko winda e le faawarjo laawo laamu ndaaro fil arzu goltir tetto enda leydi Chad ko hitaani ko 2018 non du konda ni yewde laabi kojal e lunjine dubi united e 14 laati dum no wi'a hono satormaaji no wodar filla ko narral arzu ko leydi Chad jonno ko be di ko be pamri won gomnati on hoji lawol aadi wiide yobambe ko lewru fevrier ko jabbi dum joddi mabbe fa laaba kulle ko itan itan dum ko na fu durwan hokkita be dum fa laaba fanda baridi kettindo ni no tawadu konna si en daari hara rewbe rewbe du ka en wonno hono himbe wambe tewta no endan gam batte hono kebol andal do filla ko dartu guddungol anda e tewteru ko watte no kuje kewde kora majjundu wonno hono jeewe noto ko tawe kulle de enda fu kebama gadi na hande no wodiri dum du konna le region mo tilaberi won ko be gadi jodda kale mabbe e fedde rewbe be leydi Niger tewtobe guddungol andal ka en goni ko gadi dum dum waddi ko fa hande ni kettino nano professeur Sidiku Ramatu Jerma koy seyni kay won dida bo horejo hono fedde mabbe de ko halni bandime Haruna Sumay.
Tout ce qui nous entoure, absolument tout vient.
On de fou qu'on y ait un doun, hein. Il doun wot sanne do doun don. Doun de fou artana natale te utingo lugin in de andal. Kala ne don hune non komaouni sanne. Ndeni mi den jit yadu ye sonder mu say tomini njaji ni doun mine e koye amin. Suka berope no don bopa jande te utingo lugin in de andal gol. Gampe mi jana hune non ko titi sanne. Kano wala fou ko titi le duniaru wala fou ko honi. Net rapa anne nino nata e gol. Lalmu no fama ko tewtugo luggindi do andal dum tiida huude non ko waddata bayle faryadu yeso leydi denne mido watta dande yaade suska be rewbe e rewbe kokka sembe tewtugo luggindi do andangol
nonni komeniji golle region mo maradi kayndu ko nan kebi nokku to mbawi joddade kalda do filla ko darto gollal e ko yarto dum en yeso dum wonno ko be cingi hawrini mabbe do inde majjum dum du konda gam batte hebe be gatta be cemmin dina den ne kayni hara filla ko darto wattude golle mabbe den da yeso fa woda e yaadu yesta hebi wadi dum wadi ko fa hande ni bitedo Sadisu Umaru kanyum woni didabo hon horejo faarjo ndu sawara mawdo mo region mo maradi nani ko haalani hon bandi min bitedo Mohamed Mamma e do filla ka
c'est un cadre
sigila non mo illa hana hande min gonmiden tafa singude sigila du non latido de singake no wawi wallir kominiji leydi maradi fu yewtino labi yaadu yeso mu himbe tawabe der majji fu no go leydi wori dindu himbe gonno tafa nyiba denne de himbe jodake kuubiti hakkilojum en har no kuro worri sigila fu sigila cingado gan yaadu yeso mayri tabbita o nafandu hawrine amin dedu wala mer leydi maradi mo tawaka der mayri denne mi hi ay ko wawi hadi na faddi sigilaji amin di fu tabbita.
La coordination des activités va bientôt être une réalité.
Non ni wantiri to ina agadeze hebanama faande kandu dokkal dokkangal du yarta kena le communities fujjani de region enda mo agadeze dum du konda wonnana kineji golitir no enda di jamanu kany e fawarjo kulle godde ko sawi hi sam non am millioji hembre en didi ciede meden français fa dum du konda ni fedde le duniya hawjinde filla ko darto dille wambe nokkuji mun en gam batte ferdo yaade jodda nokkuji gon alle sa dormaji dum du fu wadda kana fa gam batte hono le region enda am be kebbe cembindina e golla mabbe kasendo e durubida e filla dille wambe recha feltu kany woni hono fawar jondu ko nan kaldo inde merube fu kebbe gal do dokkal to Anice Karim.
C'est neuf collectivités de la région d'Agadez qui vont.
Mairie du Génet de région Agadez di kambe ke boyta ka ballaka gineji golitirde yaade moteje e loreji ko be ngolirta e be ngadirta yaha no warta mabbe. Kambe masiniji jamaani ngolirte din e gineji goliroji hitanaage yaade telefonoji ko be noddondirta e der lawol kondirde habaruji yaade to sarusi kawjido kokkol talki ɓi leydako lemereji ɗin. Woɗi golle maɓɓe ɗen gollirta e mun nder sarusiji ɗin walloɓe woɓɓe hawjiɓe filla ɗuuɗal dillanɓe leyɗe ley communeuji ɗi région Agadez ɗi.
Nawantir fande tonde Agadez ni no woodi hono atalata ƴaɓɓiɗo wonno ko hawne wonde maɓɓitade ɗe ɓerde darore filla ko darto hono kullen teleje jokkitagol noto ko tawi arsu ko heɓe dow ko yaawi yahde himɓe laatiɓe wonnoɓe no wittina dilla wamɓe ɓe oɗo projet de konda warena gam batte fa walla kamɓe himɓe ɓe endan ni caggal ɓe joppi golle ɗe to. Ibrahim Boukary Abdou Kaw secrétaire général kawjiɗo filla ko darto hono federe Niger joƴƴinore hono potere pamre e leydi nani ko haalani bandimin Moussa Mamma.
La première réunion a fait deux recommandations.
Hawrinde arande nden daade ɗiɗi waɗi. Arande nden ɗum yawna singude sigila on, daande ɗiɗa ɓere nden ɗum ƴami e ɗum ndaara heɓude ceede ko watta golle ɗen. Daande arande nden tam wattoɓe junngo nder gollal ɓen fuu njeyi ko jeddol gineji gollirteɗe ɗin projet AGAPER waɗi nder commune uji sappo e joyɗi. Hano ko ƴetto projet karkara on du gouverneur waɗi jahangal e ƴeewoyde golleji gaɗaɗe ɗin fuu. Projet ESP o holli golleji ko yiɗi waɗude. Daande ɗiɗo ɓeren hoorejo fedde hawjinde filla jonde jam yiidi e fedde leyɗe tubakoɓe fa ƴeewa laawol ngol hoƴete ko attatawe milliyaruji sappo e himɓe wattoɓe juuɗe mum nder golle ɗen fuu keɓi goɗɗum. Arande ni ɗum haalana filla wallude himɓe keɓa ko ngaɗi, amma hande hokkitidde neɗɗo fuu komun
compensation.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Nder département mo Sayi to wonto gatte hannde yewtere nde pindinon ɗum ɗo ndaara filla hono région mo Tillaɓi ɗon ko tawa no ndaara filla hono sukaɓe rewɓe e worɓe fuɗani no dewline law law illu fotayi ɗum ɗon dukonɗon ɗon no wadda fa war jom baasi e faddagol yaade e jannde maɓɓe fa waɗa no hanir ene wooɗiri. No waɗi ko fa hande madame Salifu Kaltum Moussa kañum woni kawjinaɗo filla ko dartu yaadu yeeso rewɓe kañum e ɓiɓɓe adamaɓe e sukalɓe pamaroy to ender Sayi ko haalani bandimin Mamoudou Cheibou ɗum woni yewtere meɗen.
Sur l'ensemble du département du Sahel, la situation du mariage des enfants.
Le département Sahel fu no fati filla dewlino sukaɓe rewɓe ɓe jenayi iɗum hodditi sanne fuudu nder commune uji tati ɗi département on. Misali commune Sahel e hoore mum Tamu e wuro Gelajum. Ko nimɓe kaani paamadu ni woni le département mo Sahel leñi kewɗi tawa leymu ɓurɗi ɗudde fulɓe gurmankoɓe jeremaɓe. Ɗum du no holla ko dewlinol sukaɓe rewɓe ɓe jenayi ɗum to leñol fulɓe gurmankoɓe ɗum ɓuri waɗede. Le duuɓi cakkitiɗi ɗi ɗum ɓuri waɗede. Kisaki gaɗaki nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi kin do hembre capanɗe joyyi fuu no waɗa ɗum. Ko sabato ɗum du woni nde saroɓe no talkiɗi. Far lawol fina tawa himɓe no kenani nde suka debbo dewlama tawe doggiti. Saroɓe woɓɓe no dewlina sukaɓe mum rewɓe illa natayi worɓe to sawu fa sale dewlede kasim. Ley ladde ɗuɗal himɓe fuu nde sukaɓe mum rimama yawata waɗanede talkurdi meke. Ɗum du waɗi ko sukaɓe rewɓe ɓen duuɓi mum andatake. Woɗi rafi tokkol laabi laamudu no tawa nder mum gam hunde ko haɗanum, amma nder leñi kewɗi eɓe gaɗa ɗum. Sawru gacce ndun du wala no fiya waɗoɓe gollal ngal ley département o. Saɗormaji duniya kewɗi kan woni no waɗa nde goji gom fay se neɗɗo wala anniya dewlina suka mum na dewlimo. Woɗi no wodi ko ɗum rimanta suka debbo yaade farleñol mum. Gori on sembe sembe yidirta e makko fa nawnamo. Suka on ɗon hoƴa reedu law. Kanƴu ɗum woni kuugel aranel gongel no wala sukaɓe rewɓe ɓe duuɓi sappo e joyyi. Sidadu no wawi hedde jomum itte jande nakkisa suka ɗum. Woɗi du ɗum woɗana faryadu yeeso leydi.
Communication et des pays.
E dow ɗon ko habaru yimɓe fulful tili seni elen jon kammo ele hewtina en jaam toon to habaruji fulful ɗe no studio kala ngu Mamma Ada no wadda habaruji hawsankore. Bandiraɓe mi heddi wadda e ɗemle keddiɗo. Assalamu aleykum, mbalen to jam waali.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannay e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.